your prayer. Don't come. DJ Madobe.
Kuketi si. Uyo. Happy birthday boy, keki karishwa mwingine. Na yule demu wa zamani kampata wana mwingine. Happy birthday to you, keki karishwa mwingine. Na yule demu wa zamani kampata wana mwingine. Mwacheni alewe, apunguze mawazo. Hata mtoka mwenyewe, kasema hajachoka bado. Mwacheni alewe, apunguze hizo stress. Hata mtoka mwenyewe na kisela showcase. Juma Lokole kakuposti umeachika. Maisha lafu kamtabi na jike shupa. Yule demu sio mchoyo, wanamwita mama huruma. Juma Lokole kakuposti umeachika. Maisha lafu kamtagi na jike shupa. Na yule demu sio mchoyo, wanamwita mama huruma. Tena sasa taka solo shoga yake misibuza. Yule demu sio mchoyo, wanamwita mama huruma yo. Tena sasa taka solo shoga yake misibuza. Happy birthday boy, keki karishwa mwingine. Na yule demu wa zamani kampata wana mwingine. Happy birthday to you, keki karishwa mwingine. Na yule demu wa zamani kampata wana mwingine. So kisa kyo kigali waleo na wafimpia. Na wewe kwa ni nani, mimi nitakuwa libya. Nikicheza peki yangu inakusu nini? Nikilewa kivyangu inakukela wapi? Nikiondoka mwenyewe inakuma nini? Usiseme mpango mzima mfukoni hauna hela. Juma Lokole kakuposti umeachika. Maisha lafu kamtagi na jike shupa. Na yule demu sio mchoyo, wanamwita mama huruma. Tena sasa taka solo shoga yake misibusa. Uyo. Uyo, 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 uyo. Aya sasa. Nini tena? Wefanya kama umesusa ukinipa, unanichora. Na nyama sambusa ukinipa, minakulaga. Fanya umesusa ukinipa, unanichora. Na nyama sambusa ukinipa, minakulaga. Haya waonyeshe, halichokupa mama mzambwanda waribe. Kwa chini ukinama ukinuka waonyeshe. Halichokupa mama mshangazi waribe. Kwa chini ukinama ukinuka. Anikiwe mwemu soundi. Kubali sana producer X. We producer Madobe. We blaza Medi. Aniseme blaza Mausta Jabi. We blaza Beka. Aniseme blaza Dula Mpemba. We blaza Grandi Master. Na ukuruma maru memnyama mkari msito vina. Akuke 7. Asema.